ushayela wemathi kodwa asamba stalo noza fika umfazi wendiyeta tamawele man ha khamga phezulu endanyani embukisha ushayela wemathi kodwa basayela stalo nimfana kaDudu matata yithe uskipa jela itakatise umsini lapho bamaphitanani la kwala sakabe record nama ufuna ukushayela abe kabe record uqaphela tipa abantu bamba liyaphunyuka isifahlana ntangana zonjini abangacacile kuze kuba namhlanje namanje basacicile ambishasi bathi vana hambe yadansa zawazi nokuthi idume ebushela kancane nje uyagugunyoka ekhaya bathi zibayibe amajika ikhona izamamba samnyaka ubhabuleza ibhala kaxangoqhabula udwebe ezizibele isaqamba bhamvu nonjengemagwebe ensipho sitalweni tshela abantu ukuthi thina kasinayo imali sesigeza kuphela bese sidida izinta ngakutshena wemfoka lokhunja ngathi thenga imoto wena wathenga ibhayisikile sova ngesaba ucubuguzo abalaguga ngeza ngogogo ehleli kwagogo erondweni athi nodola uyidansela udansa uzozingane nakhona uma kusho umdonsa naze udansa iseyivica edonsane emadadeni ngasedanyeni kusho mina abafana bakithi indlaba ebalela abafasini amadoda insimini edwane ehlela amafolosini amajongozi balanduka nakhanda bathi awulima nawafo wabhatho inqoko eqhuba iqhoke yawani nganamgobela ivikele iqhoka maqede ngingazokodwa benesigusha kuphela umshosho ovela kamze qamajonge ngakaboshwele zingube sehla kwadolo baqwaya izimajongo nje kanti nikhohla amabhiya baphothonona aluzatshela mina njalo wethu umgoqo lo ingqolobane saqonda saquma saqonda amaqala baqonda basanqenqemane zikuqeke ngonakali umshalote obeqala imqalazi imqoma imqabula iqabula ifindi alimaqokela maqolathi iqoboza xa kwathi aqeqa umafindi aqulake lonje ngeqeqa wehlule kwaqhuba amaqembu aqala la iqala ngegama lami laphifika iqalwa qhabaza umntana kagqamile laqala ziqaqele iqiqile sayibamba nqe Shalom when you see minus two. Oh, I'm moving.
Yamwalo, yamwalo.